Pastor Ihi. Pastor Ihi. Pastor Ihi. Huzuni umenikumba mimi. Pastor Ihi. Nashindwa mimi eneo wapi. Pastor Ihi. Majuku mbona wapendani. Pastor Ihi. Wanyamalizana.
Rushes na nuclear bomb kuliko mse wicked na kisu watani wafafanulia ili ishu siju wanazungusha fence mabadu haya taki tufure machavu eshe vitambi kifike humu na gurudumu badala ya vumbi kwa soli ya njumu tunakonda wanajibonda nilicheki kwa daily ma MP wanalala kwa bunge na wanda 500,000 jobs ni dream mzea shike mwanake wakike kimke mnaacha iki umbe ya kuvaa skirt kumea boobs mna noki dudes shida hizi zimeletwa na hasira ya Mungu panga ishani uliwa juu tayari kukata kitu udu tubu walafu nafu
this nation was born on the edge of a sword founded on the very principles that we now destroy peace, love and unity we are one nation we are one people we are
Huzuni umenikumba mimi kwa story hii nashindwa mimi eneo wapi kwa story hii majuku mbona wapendani kwa story hii wanamalizana wenyewe Huzuni umenikumba mimi kwa story hii nashindwa mimi Pastor Ihi, wanyamalizana wenyewe.
Ni Jesus na Julius, ni Jesus na Julius. Ni Jesus na Julius, ni Jesus na Julius. Ni Jesus na Julius, ni Jesus na Julius. Ni Jesus na Julius. Hey, heel tongue na doze, tumbo na jaza na ndoze, ndio na do, sipendi kuspendi. Iko shilingi, lakini mahitaji ni nyingi. Siku trust as long as una tumbo. Obicho bi matanga sipendi, inanikumbusha future. Siku kiongezeka kabubi na karibia, gari bila speed governor, makaa jaka, terrorist kufaa bomb. Ndio maana mimi shukuru God nikifika home. Job works na kwa kabizi, kifo kabla ije, jika ni kupe DJ. Ni mob tracks zilipotoka hizi.
Founded on the very principles that we now destroy. Peace, love, and unity. We are one nation. We are one people. We are one tribe.
Huzuni umenikumba mimi. Kwa story hii. Nashindwa mimi eneo wapi. Kwa story hii. Majuku mbona wapendani. Kwa story hii. Wanyamalizana. Pastor Ihi, nashindwa mimi eneo wapi. Pastor Ihi, majuku mbona wapendani. Pastor Ihi, wanyamalizana wenyewe.
KBC, BBC, KTN, NTV. Ukweli haiko kwa button sa remote control love yako haiko available sababu available K-Sweet saupo dhamana binadamu inapimwa na kenye anavaa penye anakaa lugha ya mama venye inafaa hakuna tofauti ya msene shiposh na chokosh unaishi kije kile kize God ana kio ana tilt kichwa at on a reflection yake yani wewe au sio au sio au sio
today we are faced by the most monumental decision in our history we must choose right I choose to love and not to hate I choose justice and equality for all time, Kenya.
Huzuni umenikumba mimi, kwa story hii, nashindwa mimi ene wapi, kwa story hii.